Chani, eti weki usisingu unaharibu chani. Kanda ya ziwa watu wametenga chani. Mezama medelani kuna suka chani. Sechi sechi chani. Chani, toka kunganisha machani. Zungusha mpaka unanasa chani. Sechi sechi sechi. Cheka cheka kwa keji, na kuwekea kitu special. Natoka na umeshika majoki, suna nijua na hodha wami. Temperature mepanda 100 degrees. Maniga, 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 please. Sini changanya madawe saiz. Nangalia chaneli zangu kubiz. Temperature mepanda 100 degrees. Maniga, 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 please. Sini changanya habari saiz. Nangalia chaneli zangu kubiz. Sechi, sechi, sechi. Fuatilia chani. Igia watu lizia chani. Kamati alani ukipata chani. Sechi, sechi, sechi. Chani. Nediwe kiusi zinguwa unaribu chani. Nairobi City watu wametega chani. Zama Kongo Kinshasa na suka chani. Sechi, sechi, sechi. Chani, toka kunganisha machani. Sungusha mbaka unanasa chani. Sechi, sechi.
Classic music.
Mix killer.